CVK Instrumentals.
Dari mendo jia cheo ni kutu wanae. Dari wewe sarani ni kutu wanae. Dari mendo jia cheo ni kutu wanae. Wewe sarani ni kutu wanae. Girl, you've been lovely. Aringari, she calling me as beef. Bamdani. Nikarere rote miwani bili na mti nendo nanga inwi ni note baby nino ruga ni mti ambuze uchiro uchilemera ambuze riko bara zomuwera abarugi na bono mochansera uri hata mizwanga na yezu chifera zia dhipa yezu zia na minera vaya kwa tezu no mwamba tera baby nendi wanu ni note. Kesi jia ni mbiru yanu yote. Endi achiko damba sindote. Mena inaringa nweri kote.
Ndari mendo jia cheyo ni kutu wanae. Ndari wewe sarani ni kutu wanae. Ndari mendo jia cheyo ni kutu wanae. Wewe sarani ni kutu wanae.
Zia zote morau Loba buta batu bote ni wanu Zirezwa na zitu zote ni zwanu Andova kama taga ote ya morau Ngori mkotu Wandomu wana wapuma Hoyu ndomfuna Nwapano utosura Andiri heyo miyakundi Ani wabudi Toto nipamudi Owazifumi Achine tango chimira Meto mchimire Achine tanga ushuma ambe mtoko mera Ndari mendo jia cheyo nkotu wanae.
Ndari mendo jia cheyo nkotu wanae. Ndari wewe sarani nkotu wanae. Ndari mendo jia cheyo nkotu wanae. Wewe sarani.
She calling me as beef Bamdani Abeni nikarere rote Miwani bili na mti O achine tango chimbira Ameto mchimbirera O achine tanga ushuma Ameto mtoko mera
Ndari mendo jia cheyo nikutu wanae. Ndari wewe sarani nikutu wanae. Ndari mendo jia cheyo nikutu wanae.